Laba zemu kama bisobedde nobula mu busobedde kwe kujeno joli ompe ansa byonna bulira bintabudde birowoozo nina bingi nnyo omutima guzitowereddwa byo bingi nyamba
tongoba mukama
otata nzize gyoli
yadde ndi munonyi kisakyo mukama
nyamba nsasira bambi onkomyewo yadde ndi mubi laba ate nange bwe nswadde ekyejo kye nkoze labayo bwe ngudde mbulire emmeeme bwe nnumiriza bwe manga nkunyiziza taata nkusaba mulyo nsasire nyamba
Tonzi jako chisacho
Tondeka
kubunga